kituo tuliwai. Saina wazoza na etwa. Mbili maka Tesla magot. Mindyo Shepard, chauffeur day. Safari na jipeleka. S-class, S-class, S-class. Convoy, convoy nda inaongoza ni defender. Rangers, this sickly na koga members. Backbencher, nani ya S-class. Backbencher, nani ya S-class. Mbila zero mileage nda speedometer na cheze ya 260. Zamani kwenye ya kupanjiti. Roll kijika modela na nitiki. Neza jitangi neza busy zero mileage nda speedometer na cheze ya 260. Zamani kwenye ya kupanjiti. Roll kijika modela na nitiki.
Jam down shufflers.